Oh. Download music on Sorati.
Oh, like.
Ndafuna ndikambe saumba ni wanga mbuye umene inu mwandionetsera ndafuna ndinene saumba ni wanga mbuye umene inu mwandionetsera Bado ndabadula kovutika Kukula wangato kovutika Zinjido kukwila usalibidwa Kubado kubadula kovutika Kukula kukula mavutika Kukwila njido usalibidwa Ndimakala ndijifundo mtawizi Kufuna kutandisa magolowa Kumadu zindu simani vuda ine
on Sorati.